habeen wanaagsan dhamaantiin. Waa maalinta labaad bisha September ay tahay 8 sanadka 2020. Wararka caawana waxaa ugu waaweyn, laba saxafiyo oo Australian ah ayaa kasoo degay magaalada Sydney kadib markii si degdeg ah looga soo bixiyay China iyadoo laga cabsii qabay dhanka amaankooda. Maamulayaasha Victoriana waxa ay qiimeynayaan in la sii hagaajin karo nidaamka dabagalka dadka xanuunka looga cabsanayo coronaviruska ee gobolka. Tenniskana, gabadha nambarka koowaad ka cayaaraha tenniska Ashley Barty oo gabar Australiana ayaa ku dhawaaqday inaysan ka qayb qaadan doonin cayaaraha French Open. Xisbiga Labour-ka ayaa dhaliilay talaabada ay qaadeen maamulayaasha China kadib markii laba saxafi oo Australian ah oo dalka dibadiisa ka soo wariyay si degdeg ah looga soo saaray dalkaasi kadib markii xiisadda dhanka diblomaasiyadu ay dhex martay dal China iyo waliba safaaradda Australia ee dalkaasi ku leedahay. Bill Burtis oo ABC-da u shaqeeya iyo Michael Smith oo u shaqeeya Australian Financial Review ayaa Sydney loo soo daadgureeyay iyagoo xalay laga soo qaaday dalka China kadib markii ay soo baxday cabsi laga qabo amaankooda. Labadan saxafiya ayaa lagu qasbay inay degaan safaaradda Australia ay ku leedahay dalkaasi muddo maalmo kadib markii booliska China ay dalbadeen inay nimankaani su'aalo ka weydiiyaan saxafi kale oo Australiana oo dalkaasi ku xiran oo la yiraahdo Cheng Lai. Gabadha fayanada dhanka arrimaha dibadda xisbiga Labour-ka waa Penny Wong ayaa ku tilmaantay talaabada ay maamulayaasha China qaadeen wax laga naxo, iyadoo intaas ku dartay in xurriyadda saxaafaddu ay tahay qayimka gundhiga u ah bulsho kasta oo dimuqraadiyad ah.
Australian journalists and journalists everywhere should be able to do their work safely without the risk of intimidation or arbitrary detention.
Saxafiyiinta Australia iyo saxafiyiinta adduunka meel kasta ha joogeen waa inay awood u yeeshaan inay shaqadooda si ammaan ah u qabsadaan iyadoo wax khatar ah aysan ugu jirin in loo cagajugleeyo ama si sharci darro ah loo xiro. Waxa hadda dhacay ayay tiray soo noqoshada labadan journalist ama saxafiyiin macnaheedu waxa weeye in Australia markii ugu horeysay laga soo bilaabay 70-meeyadii aysan wax wariyaal u joogin dalka China. Shacabka Australia ayaa lagula talinayaa inaysan u safrin China. Qof kasta oo hadda dalkaasi ku sugana waxaa loo sheegay inay sida ugu dhaqsaha badan dalka dib ugu soo noqdaan. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in dowladdiisu ay koox dhaqaatiir caafimaad u diri doonto magaalada Sydney asbuucan si ay u soo qiimeeyaan in wax laga bedeli karo ama la sii hagaajin karo nidaamka dabagalka xanuunka coronavirus ee gobolka Victoria. Tan ayaa imanaysa kadib markii ra-iisul wasaare Scott Morrison uu dhaliilay nidaamka Victoria isaga oo sheegay in New South Wales ay tahay tan ugu fiican ama barnaamijka ugu fiican leh markay noqoto dabagalka dadka xanuunka looga shakisan yahay. Isbeddela dhowr ah ayaa sidoo kale lagu sameynayaa nidaamka dabagalka ee gobolka Victoria, kuwaas oo ay ka mid yihiin in la aasaasayo ama la abuurayo kooxo 5 kooxood oo kala duwan oo kala degi doonta qaybaha kala duwan ee magaalaweynta Melbourne. Mr. Andrew ayaa sheegay in kooxahan degi doona xaafadaha magaalada uu la mid noqon doona barnaamij haddaba ka jira qaybaha kale ee gobolka Victoria.
Across the north, across the east and southeast.
Wuqooyiga, koonfurta, bariga iyo weliba galbeedka waxaanu xaqiijinaynaa, ayuu yiri, in kooxahaasi la aasaaso. Waxaan isleeyahay, buu yiri, in markaasi ay isku dayaan inay tirada coronaviruska aad hoos ugu dhigaan, laakiin buu yiri inaanu tiradaasu hoos u dhigno waa mid naga go-an oo sida inta ugu hooseysa ama tirada ugu yar aanu gaarsiino. Victoria ayaa maanta oo talaada diiwaan gelisay 55 kiis oo cusub oo coronavirus ah, halka 8 qof ay xanuunka u dhinteen. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Greg Hunter ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in tallaalo lacag la-aana ay heli doonaan shacabka Australia laga bilaabo bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Dowladda ayaa ku bixisay lacag gaaraysa 1.7 bilyan oo dollar, iyadoo dowladda federaalka ah markaasi ay heli doonto 85 milyan oo talaal oo coronavirus ah. Haddii markaasi tijaabooyin ay wadaan laba shirkadood oo kala duwan lagu guuleysto mid ka mid ah talaalada oo ay wado jaamacadda Oxford ee dalka Britain iyo shirkadda daawooyinka ee AstraZeneca, halka tan kale ay wado jaamacadda Queensland iyo shirkadda CSL. Mr. Hunt ayaa sheegay in dadka duqeyda shaqaalaha iyo shaqaalaha caafimaadka ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee talaalka la siiyo. New Zealand waxa ay diiwaan gelisay 6 case oo cusub oo COVID-19. 4 ka mid ah dadkan xanuunka ku dhacay ayaa ah ku dalka ama bulshada gudaheeda ay isqaadsiisay, halka labada kale ay yihiin dad dalka dibadiisa ku soo noqday oo goob dawladdu u cayimtay markaasi ku karantiilan. Labada qof ee New Zealand ku soo noqday ayaa hal diyaarad wada saarnaa, diyaaradaas oo ka soo duushay dalka Philippines. Ashley Barty oo ah gabadha ciyaaraha tenniska number 1 ka ah ayaa ku dhawaaqday inaysan difaaci doonin bilada French Open ay sanadkii la soo dhaafay ka soo qaadatay, taasoo markaasi dhibaato ballaaran ku ah tartankan ka mid ah tartamada ugu waaweyn ee ciyaaraha tenniska. Waxa ay sheegtay gabadhan inaysan diyaar u ahayn inay halkaasi u safarto iyadoo ka cabsi qabta xanuunka COVID-19. Miss Barty ayaa ah magaca ugu weyn ee tartankan ka baaqda, tartankan oo la filayo inuu bilowdo 27 bishan September. Waxa ayse sheegtay inay qorsheynayso inay sii wadi doonto tababarada ay ku sameynayso gobolkeeda oo Queensland si ay ugu diyaar garowdo ciyaaraha xagaaga la qaban doono oo ay ku jirto Australian Open oo la filayo inuu ka dhaco magaalada Melbourne bisha Janaayo. Saadaasha hawada Brita oo 4 magaalada Perth waa xoogaa roobab iyo 21, Adelaide waa cadceed iyo 20, Melbourne qayb ahaan daruur iyo 16 degree, magaalada Sydney waa roob iyo waliba dabaylo marka dambe qaadaya 19 degree, halka Brisbane qayb ahaan ay daruuro ka tahay iyo 24 degree.